amevunja loo sababu ya gori.
Kesi badai
Ghetto college. Ghetto college.
Kwa kukwa baka nai. Kesi badai ukaruka jukidai. Kesi badai ukubali ukatai. Kesi badai Ghetto college isha jai. Kesi badai. Kesi, kesi, kesi badai. Kesi, kesi, kesi badai.
Kwa kukwa jai. Kaka skwanda. Kwa leo bimu.
Kesi badai.
After game ya backlet, get the college, tushabuka mpaka now. After the long chase with the policeman, tukamit katis kwa cemetery, ndani ya coffin. Sikuwa spek umishna ye kesi kaburini, lakini we do respect nilijipata alone. With their cash money, that's why we lose more. Temple those who sold my brothers to the government. Peaceful society, me and my family. For those who left me, R.I.P. A.K.A. Rest in peace.
Kimisari nimekamilika, ndio kwa society nahitajika. Kete na budi tuwajibika, au siyo
wako chonjo.
Yoro ndii tunadeclare huo na mic up commission za waki. Ghetto college tunadai haki, kusizwa tunamataki. Meditation na kendi population na walevi. Badae mino akili ndani ya koti.
Mr. Pharmacy wa digital pregnancy. Ghetto college tunayolabi image na society. Kwa jeza black market sabi ya poverty. Nyonsa india hood bila image ya philosophy. Awana experience ya ghetto life brother jita mahasa. Tunaspend days much kifota na jike yo kukendo si mabakla. Ghetto college ya kuka paka now. No matter ya slam kuketi na mshatiwa. Harassment kwa vitio choro za mtau kabati mwebiwa. Hakuna wakile na kuta. Kesi eka nungu lao kesi badai. Sabia exibo exibit kesi badai.
People in all this kwa nasi ni kole. Kiki ujihami kwa flow nani. Lazima yeshimo silele madarao. Labda gold au karao. Since sentimento mikambo na mendo. Niki kibaji sika nipa ulaji. Ushaji midongo za shenzi kwa shada shenzi bai.
Kesi badai.
Kesi badai, ukaruka jukidai. Kesi badai, ukubali ukatai. Kesi badai, Ghetto college isha jai. Kesi badai, kesi, kesi, kesi badai. Kesi, kesi, kesi badai.
Kwa juu pigwe, Lil Petro, Drafo, mkanga flani kwenye traki.